double six.
Nimeenda beach, nimeenda seaside. Kila upande mi niko naye. Asa kwa nini mwana bada? No, ani mtupe sada.
Nipeleke police au niroge niwe chase uwe peace au vip sambo na unajimix. Nipeleke police au niroge niwe chase uwe peace au vip sambo na unajimix. Awe acha wivu
na leo na isifanyi kitu
acha wivu.
Exclusive from SureLoaded.com.